alkamisa sappo e goho lewru uttudu nogay ɗiɗi studio kalal ngu habaruji e fulfulde yande joni min ta capantati kono jam woni e moɗon ni hannde nde sappo e goho lewru uttu o ni wonno ko bureau mawɗo kawjiɗo faabatoɓe daaro faabade wiyetee croix rouge mo Douniard ɗo Niger waɗi batu miccitade dekol jungoɗo ɗereji ko waɗa Genève hitande ujunere temedde jeenayyi e capannayyi e jeenayyi hitande hikka koɓe gattani sembe kam won renugol jaaye wakkati konnuji gonno gaɗa nonni ko watta himɓe noga e jeɗɗo kayen woni ko maayi e fande ne himɓe ko watta ujunaji capanɗe joyyi e jeɗɗo kayen woni ko ɗum memi kam wonno bonanno ndiyam ko waɗɗe leydi Niger nder région oji jeɗɗi dow jeetati gonɗi endam ɗum du kondanni ƴude lewru juillet warde joni to gonɗen ɗo endam ɗo du kondanni o ca kañum wonko wurtini kibar o en paman ko ɗum woni yewtere men pinande studio kala goni haaltana haala huuɗo wiyete ko fande leggel sippoɓe ko laati to naati fun ɗon no bonina sanne kuɗi no haɗaɗu konno durgol wadde ɗum waɗɗi ɗum région mo maradi kodo jam woni e moɗon Soumana Amadou jangganto habaruji ɗi e fulfulɗe nonni yerno mbirɗen le koye kibaruji ɗi ni hono bureau mawɗo mo croix rouge ɗum woni CICR ko ɗo leydi Niger ɗum woni faabatoɓe daaro faabede waɗi batu mumen miccitade duuɓi capanɗe jeɗɗe tati ni endan ko dekkol junngo dow ɗereji gaɗa ton endan Genève ɗum du sappo e goho lewru uttu ndunon ndenne hannde nde endan ni ɗo ko ƴewta talki gaɗaɗe ñande mum kanƴi woni ko fanen pelle wa faabatoɓe daaro faabede e yurmotoɓe himɓe gonno gollira hikkoɓe koƴana dow filla renugol jaaye wakkati konnuji gonno gaɗa François Moreyon laata kamado inde croix rouge o CICR ɗo Niger o famini en ɗum e saabi ko ɗum hooƴa wakkati mo Ali Tadji Sir Ahmed landi mum.
Je pense que la question
e jiɗan filla jaaye e ladde nder leydi hono Niger tawaɗo nder Sahel laatiɗo fi wonƴi tagol bakaji no woodi baasi ko ɗum rimanta caggal mum ɗum holli fi wonƴi tagol bakaji no yaada e fitinaji hawtade e caɗale goɗɗe ko warta ɓeyditade hoore haala hannden ka tawa kenan lugginɗinde tawi kakiji koye haalaji ɗin waɗi ɗum wajibi du dow hakkeji pelle mballoɓe leydi adunaru ɗum joƴƴinde laabi goɗɗi ko rena ta jaaye e laddeji ele wakkati woldeji gam golliron e kaɓorɗe goɗɗe no wawi waddude caɗale harto jaaye e laddeji ɗon ankani no woodi kulle kewɗe mbawɗe waddude baasi harto jaaye e laddeji meɗen ɗo
sur notre environnement
nanni to endaga des du konna ni ndiyan toɓuɗan balɗe ɗe fa heewi sanne waɗi bonondaji ley gallure nden ɗum saabi hooreɓe gallure nden keña nde ɓe gaɗi woosagol ley ɗon fa ɓe ƴeewa noye bonande o foti ɓe daardu laabi ko wawi tokkede gam batte ɗum heɓene mosola Almahadi Mohammed laati kañum won koko kibaruji hono mairie agades o nani ko haalni Anissé Karim Dou Fio
la situation est un peu critique
fi on wulƴinaki holnaki du sanne to gaɗa sarusi aranu komin agades kawjiɗo filla jandeji illa wakkati ɗum waɗuno golle agades sokoni celol diyangol enda moƴƴinaka ko wattade ni toɓama diyele ɗen jaala jawta ɗum du saabi ko hannden seyde nokkure de endan goɗɗum watte nden ko diyele ɗen endan jawtini dow beddolgol du sey dabare waɗi ko watta diyele ɗe endan to daro dow maggo no woodi du fa hannden gotolgon cukkugol min urtantiyo on min cukkita nokkure de endan to diyan ɗan daro nokkure de endan nokkuje to deni toɓama nder huɓere de endan diyele daroto tondu min gattan korkaje ko watta deni diyele ɗe endan gari seyɗa ila ɗe nataw gotaji
ɗipasse normalement
ƴumen ton agadés garti hen fa doso hadde ɗo kiloji hembere e capannayyi ni nokku to laati kandu konna ni hono bonondaji ndiyan ɗi endan waɗi kandu konna ko watto keme jeeta e capanɗe tati e nayyi ele ndungu nguɗo hikka o ko hiisa ɗum waddi ko fa hannde ni mbiyata Abdoulaye Ali kañum woni kaw jiɗo filla ko darto hono faabatoɓe daaroɓe faabede kañum e hawjitade bonondaji o haalni nana Hadisa Hassan noyi ɗum eɗum yaara doso
la région de Dosso
ko ƴewata leydi Dosso ko watta joon en ɓaale keme jeetato e capanɗe tati e nayo kan diyan ɗan waɗani bononda e ɓaale keme jeenayi e capanɗe nayi kan caami himɓe nayo jooli geseeje hectare uji keme ɗiɗi e capanɗe jeego e jeego o kanƴi diyan ɗan ñaami hano commune mo gecheme e junju karakara nokkuje noon to diyan watta bononda gomɓe fara niire maayo na hadde goruji na to diyan doggata no handi ɓe boɗɗo nokkuje ɗen gam ɓe kisa bonondaji fuɗo nder lewru uttu du ko to'ogon ɓuri ɗudde nder leydi Niger
hara filla majje no wadi ko o caakan wonno hono fedde hawjiine hono keddi pelle gaddoje ballaga mudum yaade e faabaade himbe kandu konna wurtini kibaaru mudum jetat lewru uttundu enen do fi bonondaaje ndiyan e ko wadi ko watto himbe noga en jeddo won ko hiisa ko maayi e leendiyel enna himbe ujuna chapan jo en jeddo won ko ndiyan dan enda bonanda mudum memile leedi ndi hiisa amadu konna le commune na mbiende regionji jeddi tawa le leedi do region jetat di enda dum wonno ko fa hande ni bandi me rafika tayr hawri kibaaru o Ali Abdul Mumin nyalli firte dengal fulfulde
andi nore o chef hawjini filla golle pelle balliroje do andan leedi Niger haliri jetati lewru utti tan dubu ujuna didi e lasso e didi ko watta himbe ujunaaji chapande jo e jeddo ka enno bonandaaji diele tobaade hitani kade andan kewti himbe du lasso e jeddo may tuudi ujunaaji jeegom ka en chaami fodde no taykaaki tawabe der duro ko watta himbe kisa bonandaaji diele tobeteede de andan ni holliri hikkani ko watta himbe ujunaaji keme tato e chapande jo ka enno bonandaaji diele de andan mbawi hewtade derol taykaaki meteo sarusi eto tobo do andal leydi Niger holli ko takkol mayo region maradi zender e difa no wado du tobe sanne lewru uttu kandu dermun tobete sanne dun sabi ko Covax sigila joddinaado gam waddande himbe balla no foda hakkiloji himbe leydi Niger ko watta be kakkilu be durwodu ni fa handen joddinde dabareji di kisina are mabbe e yonkiji mabbe bonondaji di enda
nani ono te LP kan wonno hono jingono suudu baba nonni kayndu kanna ngadi haala mu en kenyande en nokkuto be ngadi noddo ngalade gouvernement immina ko jojjuno do fi beedugol cede gasol e leydi ndi enda Ismaël Haldi kany woni goto e mabbe nani ko halni wakkati mum du Sakina Gazibo hoji haala makko watti do
dans cette déclaration
der tarkuru ndu min bindi wurtinde dun min kali e wiide gomnanti yejito jewa lawon mu lamu ngolo hoji ngolo caggal majjunu min jami dum hokka min lamdi do field house neban essence dan kam fu e campagne sorage on yade mosoni depom min jami du fa hande bibbe leedi ummo e darade gan singude labi kona foto bibbe leedi dem fu min jardoraki ele beedago neban gazual gadado wodi nomin ken hisade yewa durwo iri hango e min bawi wadude e hollude gomnanti lamdi der majjum min bawta jamrude en gol lawol gomnanti ummo nyande worre wi'ano chadina ngurdanim
tinetel sharti de la vie
nani to en agades du kon nani hono suudu hawjinde filla ko dar kokol kabaruji hawtade faane pa god sigila gaddo ballaga mu yaade e lamoraade gonga e demokrasi be ngadi battu jodo kala e andinde himbe do fi ko darto lattingol kanyo tokkitaade kulantereje e nafakaaji ko waawi hebbede e do faawarjo arzukuji mbastede e leedi tawtede e communiji mbawde hedde nafaka on enda Ibrahim Haruna kanyo wonno faawarjo horejo suudu hawjinde kokol habaruji nani ko haali ko faawarjo ndu bandimi Musa Mamman Neldimi
c'est un débat qui
batu joda kala non ko hauta gollida e fedde pa god do maral lobbal e bantari communiji fudo der communiji no wonno itte iranium en petrole en labi democracy dertini hakkeji himbe communiji di dertini dun do no hokkan horebe bem moy fu heba lawol ko yetti no wadan do mojjunol wade do adiji ko jetedi di jottintaki hano misali der durwi diggo e jainari na do hokkugo habaru denne dun no lawol ko bibbe leedi kebata foda hakkiloji horebe communiji di dun wadando ardibe pelle jinganoje bibbe leedi kolla golle de be gon ibe gada gam hebugo bantari do fi maragal lobbal
yanka ini sey jehen fawar joni to en dan tesawa nokkuto sukabe ummator ko wat chapan en jeegon horebe kay won ko wanna tindi e jande do fi hono fa hande bonondaji ko yargol kulantare de bodade en waay waddude yaade bi adama kany e wuro e cakkinte joomu den ne kay ko nan jande de wadama gambe pammine fa woda adam amadou kan won horejo fawar joni sawara mawdo do commune on en dan ko hawji sukabe ummator tesawa o mo andin do en dan seydou sanke dume sabi ko be gadi dum
so kabe ummatore min goni minon kokka andal der fi jarde kulle bonde e chonnol mun gandeni ciwama neddo gon deni yari kulle bonde de guika wattata dum goddo do ittol yonki na wada ko handago ummatore kam buri dudde der al umma ganno wada pecce chapande jeego o do herme kawral gal su kabe ummatore kan woni no kokka bandirabe mabbe andal gan kambe andi sadar magidi be godi to min cubana ummatore be leddi tesawa wuroji sappo e bangeje sappo wuro fu e bangere fu lildi himbe tatu gorko e debbo gada be beida nama andal min jahan gam min ciyowa yala be pami be andina dun
don goni za matsalla ka karkara
nani fawar jondi kono Allah e ndungu ngu eden andi bawdno key bawdno torra sanne dun sabi UNICEF waddi hon arkillaaji gan hisinde himbe nyaw pabbe ko wani nangude himbe de bawdi ngati dun en dundu to enda ni fawar jondi kono to wite e ciro zerin dundu kono be ballitana lekkoliji tawato enda be gadni dun himbe ben en horebe lekkulibe kono jande tindi fa fama isufa ghali kany wono fawar jondi horejo jande departement ciro zerin nan ko halni Ahmed Fallam.
Nous sommes là dans le
minen tawado der sigila cendur arkillaji der jangirde ekol herme e chapande tati di jangirde potorde di kirozirin joni min goni minen beydena horebe jangirde den andal do no be cendirta arkillaji di he no be kebirta andal do mun gan cendel gol wadire no wodiri wadata kena sappo didi lewru utudu fa yotto sappo itati joni horebe fu no hokketi arkillaji di yara der jangirde kol mu em gam be keba no be noddiri sarobe be garde e sukabe mabbe be kokki arkillaaji di illa jango be jaran dun der jangirde e kol den
en jottake yewtere men pindinon to kalten halato en region mo maradi non hudo wetege lekkel sipobe don torra sanne ton sabu Amadou Pecce hemer chapande jedde fu hon legge sipo won ko tawte en sita Amadou konnan no hada kudoji kewdi fuddudo enda edun lati chadal yaade durgol kany en nokkuje durande dum won ko docteur Mohamed Amadou Soumaylo lati do kany o enda ni wonno filono do enda ni Mohamed Mama no wonno dum warra e do majjum pirte dengal fulfulde
70% des espaces pastoraux
durdude region maradi do hamremu en fu chapande jeddimu en fu kudola leggel cippobe kan fudata dermun no nyama dum hana du handen dum fuddi illa ko koyi kudola ga wonno fuda no bonna cakantarare de enda dalila ko iga tawa der nokkuje de dum waddi ko durdude de enden ni no tawra raske yoram hudo ko daba nyama handen duni danke region o enden fu kudola ga enden kan tawte dermu dabaji ba nati danke de enden gala ko dura kudo fu ko kudola ga wari tawi dermun no fuda kudola ga hadan dun non fudude mauna sakorima benda de tobi to wama kudo ko enden wurtito kaden legel cippobe wala ko nafiredu daba
pas davantage pour le cheptel
dey docteur hande ne watta ko fi o durwide emu
l'état et ses partenaires sont en train
gomnati e pelle balliroje no he bawde mu en fu golle kewde du gadama badu ni ko kudala ga enden nyamidi danke cakantaraje region maradi on enden duro jeddinango godu no hana yarede yeso no jo en ande luggi didde dum hauta golli didde he mabbe der duro go enden kam fu e jangirde mawde misali universiteji kawji di filla demi ko watta musolo majjum hebo fa abada ko sabi du bi umi gollide jo en ande luggi dida de enden kan woni ko min nani wobbe no bi'a ko leggel cippobe no nyawta nyawuji ko
pensez comment gérer cette situation
denne yalla ko leggel cippobe ngel jali no kurende no wawi hollude kanjum wonno sabo rafi durande kepteed o
c'est un facteur prédisposant c'est un
ko wadda kudo ko daba dura e jorta der no kureno do der region maradi handen der wakkati mo tawaden odu wawa accude durobe egga hodabe ummo jaha der leede takkiide en duroyde gan rafi ke jora hakkilo fukkingo no tawa der cakantaraje den ba do dum ladde babban rafi kandu yahata ko so birde tondu dalila sador maji di wonji tagol bakaje gonno gadda waddi ko durdude de enden gala ko gasigo iri kebbe e ko bibbe mu en wodi gabbe ko nafa dabaaji sembe mu en du uitaki
minus par rapport au graminier qu'on connaissait
non wontir on nani ni docteur Mohamed Amadou Soumaylo lati kaw docteur kawji do fawar jondu kon nani sa rusi durngol to enda region maradi yewtere makko e Mohamed Mamman e do fi ko ndarto fawar jolle gessi pobe ko latin torra sanne kudol ton enda do mon ko faande habaruji me fulful tili semi assalamu alaykum malata jawal mi acci daw e bandi min haji hawa wadda kan habaruji e hausan kore malata jawal
difa do radio alternative
lamba chapan e jena toppere
Sainai FM Zender
do Radio Gaskia Lambo Chapande Jetati Ejene Topper Ejoy FM
Mara Ido Radio Sarawnia
Lamba Hemre Edidi Topper Ego FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapande Ejene Ejene FM
Studio Kalangu